waraje araje umuteri w'umugeni araje mudende w'ubugabe araje umwongeri w'ubugabe ngo nditoneye basangwa mu muhi biganza ngo waraje agize ate ngo waraje n'umwumvira kurura mwibyi ari mu benshi uko yiranga imana yo mu isozi y'uburiza twiratagatsata aha bihakura takurindi ntakure cyane atakuraza umurindi n'uwo ni umurindi ahabye imana ziwanyu nizimwakiriza amashyi nyabona ngo waraje inkuba nizikubita ntimwikanga inkumuri injiye ntimubazanye arabashyitsi umushumba ushagawe inkimbo yitwaje si ngwino turwane niko murumenga zatashye irebe rye yabahize kera aje no kwima ingoma ye ngaho bene amashimwe murandushe ndure buruka twumvishe shengera imbere nguwaraje nimwumva umurindi ntimwambaze inzovu nimubona imirabyo ntimwikanga imvura muhaguruke mwese ahubwo mwirebere ijuru n'umudende w'ingabe nikwanditse inkuru ukazinuyemye aje kwambika uwe mwishywa ashagawe nk'intwari aje kwambika impeta urunyenyeri ndaguhamagaye ukore mu gituza maze usuhuza abashyitsi nguwaraje nurora mu ruhanga n'imfura yatoye umukebe kumurora ku maso igitwenge cyawe kiragucika kikaguru nijye mu gituza n'ijuru ryambaye igicu umukenyero ku bitugungu y'ingondo yatonnye inkoni mu kiganza n'intwari icyuye imihigo ukakanga ubutaka kandagiye wumva umugabo mbe runyenyeri ndaguhamagaye nyaruka simbuka usumbe kigabo ugaruka imbere maze uze wambara umudende nguwaraje arashyitse arashyitse bitugu bikanga imyambaro arashyitse bizigereye bashe umuheto waduhize dutaramye nyuma y'akadutwara bihogo nikuze bayikeneraga yabona bayatijya nshakuri araje arashyitse rutikanga rwa gakindi atatse imihigo arashyitse umugabo mukuru w'igitero cy'uwari w'imana z'iwacu zahimbye kaje amakokero araje utwobo ku matama no ku manyeri mu nseko nimubona igitego cye mu giterere mu biganza uti nguwo araje maze nyir'umuringa yaje nsaba imana iduha amaboko urugo n'urukeye nk'urugendo mbona rwarahozeho niba ishyari naryo twese twemeje iperereza ko bya bikuru atari bihuha numva urwanaga amashya nsumbe mu ijwi mbumve muri hanika impundu zize nk'inyungu y'ababyeyi twigaragaza ariko mbega ngo biraba byiza kaje amakokera rambura ingoma wimva ku giti dore umuntu ushirira ubu ngubu ubonye n'ikuze